bane male ningi ndo lale Dubai. Funu bane male ninzi ndo lale Dubai. Bling bling, imilo ndo lise katini. Ching ching, imilo ndo lise katini. Funu bane male ningi ndo lale Dubai. Funu bane male ninzi ndo lale
Katini bambe umdana untswemo ngumswati ni busy first watch anaso isikhathu x1 xaka ndi solve ne mali dolly anchisa senqayi bukhati no pole mazweni no pixule dubai nabantwana bakhona khona ishotayo bavalele rumini ndibhalo ngxolayo nesithema ntsonqeni ndiyatyala ehambayo ndichata ne dollar ndiyenza umakoti ibhaki yanibiza sometime andispose abantwana bandwela babona le mali isikhunyu sikangaka bandibiza mani spenda azophela nomnyaka ne track is a trend ezimilioni zanisinda nawe uyabona zininzi kakhulu zozinika udollar
funu bane male ningi ndo